K-Unit Entertainment's DJ Kelton.
Nilipanga nitapenda nikifika miaka 20, hivi sasa 18, sijui nimepatwa nini. Kuna mtu nampenda lakini sijiamini, sio kama najua sana kwamba mapenzi ni nini. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila engo. Mimi tafadhali moyo wangu, haya mapenzi tamu. Tafadhali kweli moyo wangu, haya mapenzi tamu. Ila najua kuwa hivyo so rahisi, na mimkini wa mapenzi sije nikaitiwa polisi. Nikaumbuka nikachukia mapenzi. Penzio, penzio, usiniumbue mwenzio. Nikaanza na kilio, eti ndo kiingilio. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila engo.
DJ Kelton,
wake up moyo wangu.
GX66.
Penda hauoni, wanakuona nomo, ila kwangu we kisu sana. Kingine alafu wasichunguze sana, waini meganda, vingine ulize kitanda. Oh, alafu squeeze kupendwa sio sura tu, cha msingi akili chumbani uwe mtundu tu. Alafu squeeze kupendwa sio sura tu, kuna vingi napewa, vingine siri yangu. Ndo maana
nakupenda hivyo hivyo, hata useme nini nakupenda.
Ndo maana
nakupenda hivyo hivyo, hata useme nini nakupenda.
Kanijia ile miguno nikisha chomeka gia, yani baby mbona ra yani siamini
jamani,
nisila gani
kitandani,
umenishika shika, umeniweka weka, umeniteka teka. Halafu squeeze kupendwa sio sura tu, cha msingi akili chumbani uwe mtundu tu. Halafu squeeze kupendwa sio sura tu, kuna vingi napewa, vingine siri yangu. Ndo maana
nakupenda
Kelton
hivyo hivyo, hata useme nini nakupenda.
Ndo maana
nakupenda hivyo hivyo, hata useme nini nakupenda.
Machona zake lips kumpata so rahisi, yani kweli Mungu umenibariki mimi, umenibariki. Na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki, baka sasa penzi liko lit moto kiukweli. Yani kama nimeokota dondo, chini ya mpera nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo wa peke yangu huyu, wa peke yangu huyu. Peke yangu huyu, wa peke yangu huyu.
Wa peke yangu, wa peke yangu.
DJ Kelden, the antidote.
K-Unit Entertainment.
Mapenzi gani haya nayo nipa baka damu nasikia inavyopita kwenye moyo mbio kwenye mishipa. Hao tuseme ndo kashanishika. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo wa peke yangu huyu, wa peke yangu huyu.
Wa peke yangu, wa peke yangu.
Jamani wa peke yangu huyu, wa peke yangu huyu.
Wa peke yangu, wa peke yangu.
Dali yupo moyoni navyomuona usingizi. Wa peke yangu huyu, wa peke yangu huyu.
Wa peke yangu,
ona nana nana.
Wa peke yangu,
jamani
siwezi toka kujivumilia mimi, nije nikuvumilie wewe. Ah, nimengangana, nimejaribu nipike nilipofika mimi mwenyewe.
Kelden,
tafuta pesa mwenye mihela, mwanamke ajilete mwenyewe. Ah, ni wapi huelewi? Nikufafanulie mazo, mimi sipandi uba, sichukui fea, nakanyaga mafuta. Lugha yangu ni fedha, nikitaka mpya na mashine nanunua. Usinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua waliojaribu kitambo. Bila do, ninasonga kando, najichomoa ninaharibu mipango. Usinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua waliojaribu kitambo. Bila do, mimi hunipati.
Kelden,
unasema unanipenda bro bila hela, very dangerous. Ah, uogopi kutendwa, jaza mifuko upate confidence. Siwezi tena badili tendo, kama ni pesa yamejaza mapengo. Mwenzangu najipenda, twende majimbo. Jaza sindimba, kwa kweli mimi sitakula, I love you. Kama mapenzi ni matamu, yapeleke yaandike kwa vijitabu. Nisawa mimi kutofikiria, usinikaribie. Usinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua waliojaribu kitambo. Bila do, minasonga kando, najichomoa ninaharibu mipango. Usinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua waliojaribu kitambo. Bila do, mimi hunipati.
DJ Kelden, the antidote.
Sinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua waliojaribu kitambo. Bila do, minasonga kando, najichomoa ninaharibu mipango. Sinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua waliojaribu kitambo. Bila do, mimi hunipati.
Ya maneno kushawishi moyo, yale matenda mapenzi kuyakurupukia tena siwezi. Kidogo nitoe wai, usione na kuringia naye. aliongopa mapenzi.
Mapenzi hayajakamilika, mapenzi ni maridhiano, imani na nia. Mapenzi ni mawasiliano, na mina maswali mengi kwako, kilichokutenganisha na ex wako.
Sema unanipenda na ujamanisha hivi,
menipende ani. Sema menipende ani. Sema basi umenipende ani.
Keldon, the antidote.
Keldon.
Nasi yo sina mapenzi, ila mapenzi yali nitia kiburi, yali choni tenda enzi hizo. Mara wengi niliwapa mapenzi, bada ya penzi nikavuna wadui. Na ogopa mwisho vivio. Mapenzi ya jakamilika, mapenzi ni maridhiano. Nania, mapenzi ni mawasiliano, na mina maswali mengi kwako, kilicho kutenganisha na ex wako. Na kama unanipenda na ujamanisha hivi, umenipende ani. Sema umenipende ani. Sema basi umenipende ani.
Taka nibadiri wangu mtazamo, niwaze kitajiri na wewe maumivu njo. Nataka nibadiri wangu msimamo, niishi kijasiri. Ile habari ya kulialia kila siku nakata, na kama nilisainiwa mkataba nafuta. Ndugu tuliowasaidia wakaficha makucha,
makucha.
Mao walipofanikiwa wakataka kutushusha. Telele
nafuta vile waimi, waimi. Sijapata kwa nini, kwa nini. Na jawabu jasiri, jasiri. Nitapata na mimi, na mimi. Nafuta zile waimi, waimi, waimi. Sijapata kwa nini, kwa nini.
Nitapata na mimi.
Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitapata na mimi. Nitap
Atabaki nami, atakuwa nami daily. Nchikava masunami, atabaki nami baby.
Keldin
alisema atake nami, ya mhonge ni uniani. Tukifika kitandani, tanambio kweliani. Oh halafu wambea, tumetupia mbali. Wakiambea, maneno sio mali.
Halafu huyu
ananipa pendo, ananipa dawa. Kwake nimezama, nimepagawa. Nani kwenye tendo, ananieka sawa. Kwake nimezama, nimepagawa.
Lasa shiko
mdari.
J. Keldin.
Hakuna raha kama kupendwa mwenyewe. Sijui hata mimi niweleze ezeje. Na kipanda juu mina shuka chini. Oh haya, vimaji maji flani hivi kitanda kihaya. The way she call me daddy, napandwa na umidadi. Kumbato kwa baridi, mihoi.
Ananipa pendo, ananipa dawa. Kwake nimezama, nimepagawa. Ndani kwenye tendo, ananieka sawa. Kwake nimezama, nimepagawa.
Lasa shiko
mdari.
Yeah, yo, yo, tonight.
Kelton on the beat.
Baby girl, you the ginger me. I feel like I've seen you before. Unanimaliza kasura kako malaika, yeah.
DJ Kelton.
Why you looking so lonely? Can I give you my company? Kasura kako malaika, oh my, oh my. Me like the way you whine it, girl. Me like the way you whine it, girl. Shorty, can you be mine? Me like your vibe, can you be mine? Please, will you be mine? Cause you blow my mind. You did blow my mind. Will you be mine? Cause you blow my mind. You did blow my mind.
Shorty, you did blow my mind.
You did blow my mind.
K-Unit Entertainment.
Who get you on if you blow my mind?
Pezzi like a soft fly.
Can you make me feel alright? And I wanna make you mine. Can I make you mine? Can I make you mine?
Vyako mami, napendo navofanyo na nimaliza mi. Oh my, umenichanganya mi. Kwako nimekufa nimeoza baby, I'm deadly.
Will you be mine?
Cause you blow my mind. You did blow my mind.
Will you be mine? Will you be mine?
Shawty, you did blow my mind.
You did blow my mind.
Shawty, you did blow my mind.
You did blow my mind.
Antidote.
Isia bana ukilazimisha, unaweza kuingia mlangoni ukatokea kwenye dirisha. Nikisema na kupenda na maanisha, mapenzi si nguo bidhaa ya kujaribisha. Love ni acid, love si market, love ni private, love si cozy, love ni magnet. Kuconnect, kufanya updating na new setting.
Romeo, please make me your Juliet. Tufanye iwe easy, tusi complicate. Oh my baby, sweetie chocolate. Romeo, please make me your Juliet. Romeo, fix me, cause I'm broken when zako. Romeo, teach me, ni wewe na funzi wako. Stay with me, nisha kupena we zako. Ah, uwe wangu mi, milele niwe wako wako. Sija kupenda hela.
Appreciate your love, baby.
Salam, 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 salam.
Wacha nikupe kila kitu.
Sija kupenda hela.
Appreciate your love, baby.
Salam, salam,
from my heart, my soul, my body, my mind. I appreciate your love.
K-Unit Entertainment's Kelton.
Me na wewe tuna connection, jumping the ocean. No second option, wako mama, no second option.
Funga njia penzi langu mbawa litapa. Sima taa penzi langu nyota litanga. Lois kufuba kuchaka kusinya penzi langalisha. Takamona pigwa nyolada. Team siyo team bila kocha. na hata sim sio sim bila vocha. Udadadeng, gang gang. Mahaba ni uwe ni shuti gani bang bang. Your love, baby. Watch out, you're gonna kill a kid.
DJ Kelvin.
Tony utani pele kama nzako na ningene kajisi unavoselereka over me. Chukunye fridge shika ubaridi ukitulize. Tembea na pepo pumpa ya tuupulize. Sipa kupanga nyumba yako wasiulize. Chana na DMs kakuna swale niulize. Minina speed mama soveda tekirize. Ini asali na lido na nyuki msikatize. Nikiwa mbali wetu mapicha nikimalize. Nile nishibe kasema mama nisibakize.
You are not the bestie, we are not the bestie. Which is the best thing, sini marafiki ma bestie. Wameba kina eti Johnny my love na kupeti peti eti nyama yangu shida nini kuimarineti kileleni baby girl be my guestie ma keen experience shows and show maneno mafia sina siasa kwenye mapenza inatina vina I say kama jichori na vitaji kopi I say kipirisika isia njoni kopi I say sina riba kitobo ni kazi yangu kuziba
da umenimaliza
da.
Machoni naona makopa kopa. Nalegeza sauti tasema siku foka foka. Wanatusema na waitia mamangu wa DJ kopa. Na tamu yako na kupa popote unapotaka. Sema leo nataka kwenye bathroom au hayat tuende zetu tuka book room. Na kupa 3D wengine wanaendele kuzoom. Mixa kitu chachuga kicha kipande boom. The way you touch my neck, touch my back, touch my boo. Don't ever wanna look back. All my exes will be mad at you. Unavonifanya situ dali ukiona side chick. Kinibandua sibanduki wendelea tu. Mwambie mwenzangu waelewe mindo main chick. Na ukipenda mlete tu mle wote tu.
Tukianza siya chika tikati niku. Na itikadi mwisho. Mindset on air dina pati pati slipo. Shona kupea free na sitaji dipo. Chamge yoni inda mali safi chito. Bank na miku patia madoba die. Stanza mihu waza mapose walai. Close your eyes and let me hold your thighs. And it ain't no surprise I never told you lies.
DJ Kelden, yeah, the antidote.
And if it happened, it was back then. Don't speak and don't even bring it up. You to side D10 and the princess that organize your ID Kenya. Sijatoka da, wanatemwa vichochoro na nikikuja da. Sini kufikisha moro, mina chuoko da. Wanamogopa umoro, baki kupata da. Girl, you know what's gonna follow.
Da.
Zabibu sindo bihawana kusuki cheshe nisha skip sorry ni hawana stala fumtani kuna mboga kama bwenini wepe ke mchumba dona kupenda paka mwezi afuso tu kwenye kangadi kwa jeans dembe ndembe African bantu so tu vivu mwendo zembe nasume ujuzu wangu sino shikaji na mundendo sofu makopo machachi sunanjua mini jembe nachukia pazuri na kula na chukilisha sosu kupendeza yu mtoto na pikilisha kinomba lazima ipate kikosa na umiza kichu yuwe manicure pedicure tona imefibitishu siji kufanya makoso kamini ya mabff kosi kubwa nako atekwa na bff sike watasha na wapopo nataka kuja nchini lengo lao ni kumnasa yu mdege kiumbe mti
umenikumbata kwenye baridi napata joto vile nikilio na goli ni mashuti ya fei toto una kiranga wala mashaus unaishi loko unanita mume na mina kuita mama watoto nikiona sila nikikona tunacheka najiona shababi kifuani ukiona deka vishimo vya mdaku mashavunu kio na cheka ulivo sexa. Kila muda nataka kuweka vile mara, vile mara, vile mara ra. Mnajo nipatia ndo kabisa mina kwa kicha. Na vile masa, vile masa, vile masa sa. Na vyo kwenda mbio ndo moyo wangu maunalia pa. Masham sham maumbe pwani pwani na pagawa. Makam kam bada ya lkasusu na kahawa. Utam tam pale ukinishika ni fire. Ni dam dam bindo adam na wendo hawa.
Da, 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 da.
Mutu fake, mutu sura mbaya. Nita nyatani play, na baby face alipata sura mbaya.
Akumbe muzungumuze, hati alipata muzungumuze.
Sijui ni zungumuze, ama niweke picha muzungumuze.
Akumbe muzungumuze, hati alipata muzungumuze. Sijui ni zungumuze, ama niweke picha muzungumuze.
Yomana, atujawai ona sura yake. Oh mama, unaposi tu vidole vya.
Sekin kona rombaya, sekin kona ubaya. Kuta kimebaya, mbea maulana. Oh yeah, niliamini mapenzi yako baby. Nike kwitanga sheri, lakini uliniacha upweke. Ukaende mubaba muze,
hati alipata muzungu muze.
Sijui ni zungu muze, ama niweke picha muzungu muze.
Akumbe muzungu muze, hati alipata muzungu muze. Sijui ni zungu muze, ama niweke picha muzungu muze.
Tena hakikisha umemupima bibi, asipatwe na pressure, pressure. Mpeleke pole pole baby
Keldin.
Jioni ikifika mperishe baby. Kabla akupe pesa, pesa.
Hakikisha umemweka vipi.
Na seti mkona rombaya, seti mkona ubaya. Sikutaki mabaya, kwa sababu mbea maulana. Aiwe.
Akumbe muzungumuze, hati alipata muzungumuze. Sijui ni zungumuze, ama niweke picha muzungu muze. Jamani mubaba muze, hati alipata muzungu muze. Sijui ni zungu muze, ama niweke picha muzungu muze.
Why muzungu muze, jamani muzungu muze. Sijui ni zungu muze, ay muzungu muze. Ay muzungu muze, oh mama muzungu muze. Maniweke picha mzungu muze. Ex wangu wana eti mutu fake, mutu sura mbaya.
Jamie X double six
alipata sura mbaya.
Kama, oh mimi na wewe, ndani ya jela tufungwe, bado twezi acha. Nimekupa moyo, ini, figo vyote vyote, ae, vyote vyote, ae. Nimekupa huku, kule, hapa kote kote, kote kote, kote kote.
Nishamili, nitakuletea
so beautifully. Oh mama, I've never seen a girl so wonderfully. Umeninga tani, moyo ushaniteka. Chumbani kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba. Dirty baby, nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby nakupenda sana, hata sipendi ukinuna. Sweetie, sweetie, ai nakutaka wewe. Fundi, fundi, kwenye dera mwaga maji, maji. Kwa godoro tunipati, pati. Tuko tukavuta pumze Kilimanjaro. Sweetie nitazikwa kwa ajili yako. Umenifanya kicha, uwe jaya jaya. Akili mezuba, uwe ni jaya jaya. Baby fanya taratibu, baby boo, ay, baby boo.
Na tena, nimependa tena. tena, nimependwa tena.
Moyo wangu unadunda na bandama, najihisi furaha nikikutazama, na hiyo rangi ya fedha venye unapendeza. Na ipite usiku ama mchana, nawaza tu tukikutana, venye unanibeba huku unanikoleza. Niko na amani, niko niko kwa moyoni sherehe. Niko na amani tangu niwe naye, moyoni sherehe. Niko na amani, niko niko kwa moyoni sherehe. Niko na amani tangu niwe naye, moyoni sherehe. I'm in love with you, yes I do.
DJ Kelden, the antidote.
Itapita pepo la hasira, kununa na kuzila, jua wewe. Kuna furaha na madhila, ewe baby, sinioni tofauti, sitabadilika. Mimi ni wako kwako, nimefika fika, arabika nimeitika, la la la, nifanye wako halali.
Na mimi nimekuita kuita, mana nimefika fika, na la la, na kufanya wangu wa halali. Niko na amani, niko niko kwa moyoni sherehe. Niko na amani tangu niwe naye, moyoni sherehe. Niko na amani, niko niko kwa moyoni sherehe. Niko na amani tangu niwe naye, moyoni sherehe. I'm in love with you, yes I do.
Nipa mambo, mino napaga waga. Ya menishinda mabango, kwa kono nimenata. Nanajuta, lichelewa kukujua. Mara nimeshtuka, yapo mengi unajua. Mama baridi minoshuka, takulinda kwenye mpua. Mana nimeshtuka, we mapenzi unajua.
Kelden.
Chunga sitateleza, baby love. Nana juta, lichelewa kukujua. Mara nimeshtuka, yapo mengi unajua. Mama baridi minoshuka, takulinda kwenye mpua. Mana nimeshtuka, we mapenzi unajua.
Keldin.
Tukosane, I don't know why. Baby, si tupendane, tufahani, nasema wa watangoja sana, tukosane, haitowai. Baby situpendane, tufahani.
Baby, wazi mandarali, mapenzi letu naweka shina. Tupendane for real, paka wenye wifu waweke shima. Kamu vanilla, domina.
Nafikishwa kilele, kila nakwayona natamani. Nafikishwa kilele. Nafikishwa kilele. Baby, you're the one always feeding my soul. Naitaka milele.
Nasema wa watangoja sana, tukosane, haitowai. Baby, situpendane, tufahane. Nasema wa watangoja sana, tukosane.
Patara utana mieni. Kuna muda kama siami, na kuna muda nikana pilone jini. Mana penzi laku negenti, niko mato ya yosha tulia mimi. For your love let me sing sing, nisha kulea atari mapenzi. Tamu pipi ya kijiti, ukilamba unacheka. Na kibari diki, nyoze shina tano ya mkeka. Shikiki, lina vyote temesha. Situfunge muziki, nikonyeshe jinsi na vyacheza. Mina mapost na mi, mi mapost na mi. Mina mapost na mi, 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 mapost na mi.
Na sio ndumba wala raha tu zimenizidi. Sio mamba mitana, penzi mwenye na faidi. Onanyeshwa na gala, na kumbatwa kwa baridi. Usinyonya nina mwara, na tuzwa na kivi.
Matikiti kudondoka, matikiti kudondokea. Marafiki waninyoka, hivyo chunga wanayongea. Kande kande ni kichoka, so narudi unanifokea. Wenda wenzi likutoka, mambo fiongwa janinukea.
Tamu pipi ya kijiti, ukilamba unacheka. Na kibaridi hiki, nyosesheni ya tandoa ya mkeka. Penzi halishikiki, lina vyote temesha jambani. Situfunge muziki, nikonyeshe jinsi na micheza. Mina mapost na mi, mi mapost na mi. Mina mapost na mi, 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 mapost
na mi. Unusiku wa mchana, hold up, ini leo au ni jana. Mapost na mi, nankumbusha mchana. Roo na vairusha ntakuja kufa mchana. Nimepagawa uwanjani na sijui ngapi ngapi. Refa ni nani, mbona mpila au jikati. Nichagua kijani, yellow au papi. Au nije muda gani ili nende na wakati. Unawakanya mabisho, tandani unanipa show. Mpaka nasaha usho,
hey.
Unachaganya kwenye roo, sije kundanganya no. Weka pens neke do,
post on me when I'm a post on me, a post on me when I'm a post on me, a post on me when I'm a post on me, a post on me when I'm a post on me,
a post on me, me na ma post on me, a post on me, me na ma post on me, a post on me, me na ma post on me, a post on me.
Jazzy
tukiingia kagua bandi na zamani kuambia mashasti watanibia na ipenda tabia na mara tena sinzia furahia manu 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 furahia manu 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 furahia manu 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 furahia manu
hello once again na mengi sijasema jinsi ananitekenya anavyonipa mavema usiku ananipata ina saniwambie pezi tamu akiniita wangu wangu lo nimekupa ofa ujefangu na mkuta kajano wa miguju uko nyuma kajazia natamani kudandia la ukweli sobandia yote ya nanipatia
natamani kuambia mashasti watanibia
Kelton.
Anu anu anu, furahia manu anu. Anu anu anu, furahia manu anu. Anu anu anu, furahia manu anu. Anu anu anu, furahia manu.
Anasema romba, romba ya kweli nina nafanya makusudi kushindeza chuki zao tena wanafiki bado nakula nao na haini pishi ya risi cha watuwa X wangu wanatamani na chiki nifubaye niishe nidhaliliki adui zangu wanatamani waniziki niwe choka mba na mwisho nifilisi
ati wakini na mabosi sisi wenye ni mabosi wanatumbea mikosi tunalindwa na sabuni
Sema mimi hawauni yao hao 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 wakiomba mabaya yanarudi kwao hao 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 bwana nisema mimi hawauni yao hao 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 wakiomba mabaya yanarudi kwao
atubaki sisi na mabosi sisi wenyewe mabosi wanatumbea mikosi tunalinda na sabuni
wanafiki tunaishi nao wanachuki kadhaa labda tunaishi kwao wanashindwa kurisk nyumba na mali za baba zao tumshangaza wana risk tabia za dada zao
ex wangu anatamani niachike nifubai niishe nidhalilike adui zangu anatamani nizikwe
nimechoka mbaya
na kesho nifirisi
Sema mimi hawauni yao hao 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 wakiomba mabaya yanarudi kwao hao 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 bwana nisema mimi hawauni yao hao 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 wakiomba mabaya yanarudi kwao
atuwakisi na mabosi sisi wenyewe mabosi wanatumbea mikosi tunalipa na sabuni
Kelton. Kelton.
Kosa si kosa, makosa ni kurudia, pole sana.
umevumilia, tulikosana, nikaomba ungenirudia, ukanikana hadharani mbele ya dunia.
Beti lichomeka, zima moto hawakusaidia, ndege ya vieta kianguka hawakuniambia. Saizi niona ona ona na sikufuatilia, jirani alikuteka, mali yangu wakanikulia. Ni sawa,
umeniacha nimeachika, ni sawa, ninganyamaza yote tisa, but for
real,
is that who you have picked over me? Umeniacha nimeachika, ni sawa,
uko sawa, huyo ndo mwenye unataka eh? Uko sawa,
ni sawa,
uko sawa, unaweza sema with your chest eh? Sure.
But for real, is that who you have picked over me? Umeniacha nimeachika, ni sawa, ni sawa, ni sawa.
Number on your wedding day, stima zipote, upate fat fingers, ringi sitoshe. Your boyfriend akubaye kadogo kidani nika cute kakuume mother in law na father in law wakuchukie wakikuona unadhani yani catch kumbe yani spam dona yoni nini unabonya
my lord I wonder but as long as you're happy when I wependa kenye unapenda imeenda
ni sawa umeniacha nimeachika ni sawa ninganyamaza yote tisa but for
real
is that who you have picked over me? Umeniacha nimeachika ni sawa
uko sawa huyo ndo mwenye unataka eh? Uko sawa
ni sawa
uko sawa unaweza sema with the chest eh? Uko sawa
but for real is that who you have picked over me? Umeniacha nimeachika sawa.
My love,
wako sina mwingine wa maisha yangu wa maisha yangu wa maisha yangu wa maisha yangu mbona ta mama aliniambia kila kitu changu cha kwako wewe nyuma na nakupa mchuchu moyo wangu wote nakupa mchuchu moyo wangu wote nakupa mchuchu moyo wangu wote nakupa mchuchu moyo wangu wote
aha yeah
Mahaba yako mazito ukiapima Uwezo usina Ninge kuunga madinar Na trahi dunia Itwe kwa la kujina Unilikuambiaga Uginipenda mimi tu Mapenzi ya kumwaga oh, oh. We wa maisha yangu Wa maisha yangu
Unigoma kabisa Kumbe wezangu pembenya diki unawana kushika Nilipo kukisi mdomo kwa kenya ulitapika Mapenzo lufanya pembenya dimkojo wakakulisha
Kildin
Nikamini kwa kwa upendo hauna maana Nae kupenda sote tuende mbele Die unenirudisha nyuma Najenye manampa feri Manata imi mshamba na chuna Kweli unapotenda mema Mara nyingi faida hakuna Nilipozo na imani yangu Ya kutaka nifeka mashuja Ikiamini bora nishibe sumu Kuliko kufananja Siko jani aliofanya mimi Nikiamini atabadirika Atima ya mekwa sababu Kwangu furaha imetoweka Chapanda unapenda Papaya we unapopwene Kwa makini na hawaye usafiri ni atari watakugonga Haya mapenzi jamani Misioso ya mapenzi imo Misioso ya mapenzi imo Misioso ya mapenzi imo Misioso ya mapenzi imo
DJ Kelden, the antidote.
Kwa nini umenitisha moyo wako, wangu umeutua Picha penzi lako, inafanya najichua Wana isinapoteza fahamu, nikiwaza niko seneta moko Kino lupakala, pakeka wakifuamu Upendo, kiwa mkupa mbara nyingi Ufuta makosa yote Machoni mengiliono, moyo nasima machache Wewe ukuma samaki, ila moja kufuwe Najeleza kwa uchungu, na nijibu likajifungue
Misioso ya mapenza ipo Misioso ya mapenza ipo
Misioso ya mapenza ipo
Siku hizi sipo kaza mani
makelele kujo mitani, mundo kucheza na mani, kuwaimbisha majukwani, wakiniona hai burudani, picha mbili tatu na mafansi.
DJ Keldon.
Kata kia kusewani, watu shangwe, watu shangwe, na vigelege,
watu shangwe, watu shangwe,
na vigelegele, watu shangwe, watu shangwe, na vigelegele,
watu shangwe, watu shangwe,
na vigelegele.
Supasta, ah, teko mi supasta, ah, niki, peneza, ah, watu anapatara, abasi nipisi. Supasta, ah, teko mi supasta, ah, niki, peneza, ah, watu anapatara, abasi nipisi.
Marafiki ni wengi sana, na mabebe ni wengi sana, na kolabu ni nyingi sana, very soon nitapiga na bana. Kuna sasa wameacha mwanya, kila kona navyo wasakanya, nasikika usiku mchana, napendwa makangumu kubana. Oh Lord, za godi asante kwa iki chako kikombe,
kikombe,
lasi venge kwa kinyonge. Oh Lord, za godi asante kwa iki chako kikombe,
kikombe,
lasi venge kwa kinyonge. Oh Lord, watu shangwe, watu shangwe, na vigelegele,
watu shangwe, watu shangwe,
na vigelegele, watu shangwe, watu shangwe, na vigelegele,
watu shangwe, watu shangwe,
na vigelegele.
Supasta, ah, teko mi supasta, ah, niki, peneza, ah, watu anapatara, babasi nipisi. Supasta, ah, teko mi supasta, ah, niki, peneza, ah, watu anapatara, babasi nipisi.
Hai, siku ize nani,
wasage,
naitwa nani, naitwa nani,
wasage.
Oya, siku ize nani, siku ize nani,
wasage,
naitwa nani, naitwa nani,
wasage.
Jimmy X double six.
Keldon.
suzero yako ijiburudishe. Sio mikoja tu inibidi niarishe. Sitaki kampani,
kampani.
Kwenye pesa zangu silete utani,
utani.
Weta leta mezani,
mezani.
Kisha leo ndo nipate kihani,
kihani.
Raha ya kulewa unyumbe kidogo,
yumba yumba eh.
Yumba kikibidi anzisha na zogo,
yumba yumba eh.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba yumba ye.
Kini mwaku nyumba hamia nyumba nogo,
yumba yumba ye.
Natamani leo ingekuwa siku ya walevi duniani. Ningenunua mipome, pigawe mpaka kwa majirani. Oya walevi wote leo mape yetu tu enjoy.
Walevi wote leo mape yetu tu enjoy.
Oya walevi wote leo mape yetu tu enjoy.
Walevi wote leo mape yetu tu enjoy.
Asatende kilevi levi, tembea kilevi levi. Asatende kilevi levi, cheza kilevi levi. Sitaki kampani,
kampani.
Kwenye pesa zangu silete utani,
utani.
Weta, leta mezani,
mezani.
Kisha leo ndo nipate kihani,
kihani.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba yumba eh.
Yumba kibidi anzisha na zogo,
yumba yumba eh.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba yumba eh.
Kinyiwa kunyumba hamia nyumba ndogo,
yumba yumba eh.
Luga, Bonga, how are you?
How are you? Poni mewacha istesi.
Luga, Bonga.
Wangu, ndo msiri wangu, ndo rafiki yangu, wa shetanga.
Jibrownie
it's Jibrownie
Kelden.
Wenyewe tunapenda nao, baby anakea. Nilipwa na sugea, situko kama pea.
Anajua nishike wapi nikiwa na sira. Anajua nishuke wapi tukicheza mpira. Anajua nishike wapi nikiwa na sira. Anajua nishuke wapi tukicheza mpira. Aya sheri koko, ulipo ni popo, tukeshe mapopo. Aya aya aya. Aya sheri koko, ulipo ni popo, tukeshe mapopo.
Napenda nao, baby anakea. Nilipwa na sugea, situko kama pea.
Mimi mpenzi wangu, ndo msiri wangu, ndo rafiki yangu wa shetani. Mimi baby wangu, ndo msiri wangu, ndo rafiki yangu wa shetani.
Tamweke ya security, mtoto kwa quality. Tena shita kwa kawati teta toto.
Baby I promise, puku wacha nimeweka mwiko. Baby I promise, uje ndani upendeze shejiko. Na wala na wala na wala no, na wala no. Omupano, marumbano. Wenyewe tunapenda nao, baby anakea. Nilipwa na sugea, situko kama pea.
Mimi mpenzi wangu, ndo msiri wangu, ndo rafiki yangu wa shetani. Mimi baby wangu, ndo msiri wangu, ndo rafiki yangu wa shetani.
Tamweke ya security, mtoto kwa quality. Tena shita kwa kawati teta toto. Tamweke ya security, mtoto kwa quality. Teta toto.
K-Unit Entertainment.
DJ Kelden, the antidote.
Hey boy, call me number one.
Shemeji yako nyuma kama pick up imepigwa jeki yani we DJ ongeza sauti kudadeki afu tusimie ta tushike viuno venye sketi hey hakuna kama isa mshamba hakuna kama isa mshamba kaskas macho kwa mikwanda kaskas macho kwa mikwanda hey bwana sifiwe
amen
milele na milele
amen
shetani akipita
teke 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 kule
wana sifiwe milele na milele shetani akipita
teke 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 kule
ukipendwa safi ukiachwa mbaya hiyo ukipata noti safi ukifirisika mbaya hiyo na mikopo safi bila kulipa mbaya hiyo
Kelden
safi ukifumaniwa mbaya hiyo
sema marunde sema
Oh my gosh, bona kama ndani ya batoshi Kitungi changanya mimoshi, konde kadondo karaposhi Amjasema mpaka mseme na mtasema
Mwana sifiwe,
amen.
Milele na milele,
amen.
Ex ya kipita Sifiwe,
amen.
Milele na milele, mange kimambi akipita.
Teke, teke, teke kule.
Panama, tende kwa nini kula? Nikata mangu yopachari mchila. Panama, tende kwa nini kula? Nikata mangu yopachari mchila.
Wazeo kuchati, ila ukiwa umelewa. Ila bebe inapenda gongo, ila likipakazwa mkongo. Hakuna makonde mshamba,
hakuna makonde mshamba.
Macho kwa mikwanja
Kaskazi macho kwa mikwanja
Hakuna machinga mshamba
Hakuna machinga mshamba
Kaskazi macho kwa mikwanja
Kaskazi macho kwa mikwanja
Yeshi
Sensema malunde Sensema 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 malunde Sensema 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 malunde Sensema Sensema malunde Sensema
Sensema malunde DJ Kelden, the antidote.
Kongoro,
ndio basi tena,
haunipati,
haunipati tena,
oh,
ndio basi tena,
haunipati,
haunipati tena,
na ukoko, kujitumisha mese, na ukoko, kunitaita baby, na ukoko, kujitumisha mese, aikoko, kunitaita baby.
Oya kanza kunita baby,
ananita baby,
ananiona mkwete,
ananiona mkwete,
anajilegeza lege, anataka tena mshetebe.
Foko za kongoro, 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 foko za kongoro, 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 kongoro.
Wanini, 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 wanini,
wanini, wanini, wanini.
Keldin,
my chérie, my yo yo yo, my yo moto. My Zinelli, my baby, my yo yo yo, my yo motola, my Zinelli, baby.
Zini bande gijwani 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 malololo, malololo, baby. Upo kwenye moyo kwa ndani kwa ndani kwa ndani malololo, malololo.
Hakuna matata, oh matata, matata, tatatata. Hakuna matata, oh matata, matata, tatatata.
J. Keldin.
Say baby love it in a friend at a capella. Etinsi le tonge kuna jituli nankera. Stories of my friends sitaki nataka za hela. Numa natavane salimbaga tukisela. Oh yeah.
Poa tu.
Go up,
Gucci otae.
Otae.
Nacho just toes it one eye. It's the sweetest goodbye. Kazi peleke Mumbai.
Mumbai.
Saivi bila biti minapenda takapela. Eti sile tonge kuna jitu limenkera. Story za mapenzi sitaki nataka za hela. Domana tavanesa limbaga tukisela. Oh yeah.
Boa tu.
Eh.
Niko boa tu.
Eh.
Mwese niko boa tu.
Ayani unipende, sinipende, niko
boa tu.
Eh.
Niko boa tu.
Kufata uko nalia.
K-Unit Entertainment.
Kutaka wako msamha baby.
Keldin.
Ila weuka nichunia. Si ulitaka mini daddy. Ulitingisha kiberi. Titi titi titi. Ndonesha kudili. Shut up, no zango na baby unatukata stimu. Jieshimu we, usijitie ndimu. Ebu niache kidogo napewa vitu wa dimu. Nabembelezo kama malo. Kamina upikia masalo. Dume la shoka si barubaro. Kepa mkitisha kwa mtaro. Ulitingisha kiberi. Indonesia kudili. Nipo gano nipo fi.
Tension mulo.
Nato
ndi kati. Afemo shashu anoma.
How do you?
Masko puli misa.
DJ Keldin, the antidote.
Sugu misum simba.
NTA.
Mas kosho inginga, sego bali sela. Mas kupuli miswa, sugu misu mzimba. Koma sava, koma sava nana. Aye sava, aye sava nana.
Koma sava,
koma sava,
koma sava,
koma sava.
Como sava, como sava,
aya sava,
aya sava,
aya sava,
aya sava,
aya sava,
como sava.
So easy, it just be
DJ Kelden, the antidote.
How are you? Bunjan. Come over. How are you done? Ni hao. Assalamu alaikum. Como estás, amigo? Namaste. Como ça va? Como ça va? Como ça va? Como ça va?
Completed.